Basta.
Leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Asante mama. Kuna visa vingi visiyosimuliwa na nyingi drama. Wale niliyokosea sana, naomba mnisamehe. Hata walonikosea jana, nishawasamehe pia. I'm sorry mami, I'm sorry daddy. Happy birthday to me. Happy, happy, happy.
Happy birthday to me.
Please, my friend, enjoy nami.
Happy birthday to me.
Please, my friend, furahi nami.
Happy birthday to me.
Nimefanya mengi bila kujua. Tena sikuona wapi nilipokuwa naelekea. Mimi najuta muda wangu niliotupa. Tena nikakuta duniani kuna raha. Ni furaha iloweje kwa yote mnanifanyia. Nilizani niko mpweke kwa surprise hadi nalia. Happy, happy, happy.
Happy birthday to me.
Please my mother furahi nami.
Happy birthday to me.
Please my sister furahi nami.
Happy birthday to me.
Please my friend enjoy nami.
Happy birthday.
Abdi Jesus,
happy.